Gusezeranya ko tutazahemukirana nubwo imipaka yarutandukanya uragenda Sigara mfite intego yo kuzabyubahiriza Iminsi ishize bigenda bikomera Ibigeragezo bidiyongera mu mutima Akababaro mfite kakambuza amahoro Sinari nzi ko bibabaza Nyuma y'amarira ndihoza ndakomera Menyera kumva ijwi ryawe kuri telefone gusa Sinigeze ncika intege kuko nari nzi ko nza kubona None uwo munsi urageze genda umva nuzuye ibyishimo
Imyaka itatu ishize ntakubona Uzi ko igihe kibabazwa kutubara Narihanganye naragutegereje None ibyishimo binyuzuye umutima Sinigeze na rimwe ncika intege Nta munsi n'umwe nifuje kuguca inyuma Byari bikomeye narabishoboye Ngenzi ku rubi Mana yangeneye
Indirimbo z'urukundo zarambabazaga Kuko zanyibutsaga ibihe nagiranye nawe Nkibaza niba nzongera kumva ijwi ryawe cyangwa se impumuro yawe Ahantu hose twakundaga kujyana Nahagera umutima ukanjya Nifuza ko Imana yankorera igitangaza nkakubona imbere yanjye Hakaba igihe kwihangana binanira nka guhamagara Kumva ijwi ryawe Iryo joro nkarota ndi kumwe nawe Sinigeze ncika intege kuko nari nzi ko nza kubona None uwo munsi urageze Genda umva nuzuye ibyishimo
kibabaza umutima narihanganye naragutegereje none ibyishimo binyuzuye umutima sinigeze na rimwe ncika intege umunsi umwe nifuje kuguca inyuma byari bikomeye narabishoboye ngenzi ku rubi Mana yangeneye
na baby wear my ring not even my wife maze ngukunde bidashira Let me be your man, my love will never end Yaba mu bibi no mu byiza Nzakubera imfura, ntuzigarurira I'll be your dream with my two hands Baby take my love, baby take my heart Mbere umufasha
Imyaka itatu ishize nakubona Kandi uzi ko igihe kibabaza umutima Narihanganye, naragutegereje None ibyishimo binyuzuye
umutima
Sinigeze na rimwe ncika intege Nta munsi n'umwe nifuje kuguca inyuma Byari bikomeye, narabishoboye Ngenzi ku rubi, Mana yangeneye Imyaka itatu ishize nakubona Kandi uzi ko igihe kibabaza umutima Narihanganye, naragutegereje None ibyishimo
binyuzuye umutima
Sinigeze na rimwe ncika intege Nta munsi n'umwe nifuje kuguca inyuma Byari bikomeye, narabishoboye